Kata huyu wangu naona ndo kwanza nanifa Haropoki kushemeji zake na kifua Anogopa penzi letu lisije kifa oh.
Awe mori mori oki
hey.
Ache
mwenzenu mimi na mapenzi zaidi ya nane Anawajua na hajataka tugombane Akikutana nao anamwaga sifa Oh, shemu mina tamani muwane hey, hey. Oh, oh, oh. Uyo ndo mwanangu mimi
Awe DJ Kwa
Rafiki yangu mimi Uyo ndo mwanangu mimi Mchizi wangu mimi
Panda na ukishuka shuka Aya ukinama tam Ukinuka tam Ukinama tam Ukinuka tam Ukinama tam Wewe ukinuka mama Awe jekizi Msalimie vini Mwampie leo kibogo ya nangata nyama Mwanangu Morioki, mwanangu Morioki Msalimie DJ Kori Moto unawaka Wapi mwanangu Cheda Cheda wa Cheda Wapi baby T Baby T wakuwaje Wakuwaje Wapiri jekori
Mundi wangu yo
B.I.G
Msela wangu yo
Wapi Mr. Fitness Mr. Fitness Mbavu nene Mbavu nene Mbavu nene
Rafiki yangu yo
Ayy
Mundi wangu yo Msela wangu yo Mchizi wangu yo
Wapi wanangu wa easy melodies Hiya pacha fienu tena Wapi wanangu wa easy melodies